Kumabali abazadde musabiddwa okuzaala abaana be musobola okulabirira n'okuteekerateekera. Bino nno byogeddwa era amagezi gano gabaweereddwa kiyambi omubaka wa gavumenti mu disitulikiti eyeeganga ayitibwa Nabala Tone. Ku lw'omubaka wa gavumenti oba muyite ku lwa RDC wa disitulikiti eyo ngali musomo ogubadde wali ku kitebe kya disitulikiti eyeeganga ogubaddemu abatwala ebyobulamu bonna mu disitulikiti eyeeganga. Ku bano okuliko district kansala ali ku lukiiko olukulu olutwala ebyobulamu ku kansala eyeeganga omwami Mukisa Samuel atwala ebyobulamu mu disitulikiti wamu n'abasawo ab'ebyalo babayite ba VHTs. Awo wenyene kiyambi mbaka wa gavumenti ono oba muyita assistant RDC Nabala Tone akubiriza abakulembeze buli ku mutendera okukubiriza abantu ba bulijjo naddala abakyalo okwettanira enkola ez'ekizaala ggumba kijja kubayambako okuzaala abaana be basobola okulabirira n'okuteekerateekera.
Mukyedde bulungi nti obuzibu bwe tuli kusinga kufuna wano muiganga lwakuba nti abantu bali kuzaala abaana by accident, omuntu yafuna olubuto nga abayita lwetegekeire. Kale n'olwekyo eno ttiimu eyanakyewe evireyo okuyidde okutuleetera akapiso ak'obwereere nga kajja kwamba okuba nti omukyala osobola okakozesa kamale myezi esatu mu mubiri waba nga tosobola kuzaalamu kufuna mwana gw'obaire tiwetegekeire. Nenda kubasaba nti mwena abanaiganga twembulesinge pologuraamu eno. Ekyomukisa omulungi nti bwida kuida mu drug shops daife edenda ulo edodi idakwetaga kuba nchota ya kasente ayate mu health facilities nga health center 3 edwaliro leife kuru ni health center 4 ni 2
ya myoka twale byobulamu mu district yeeganga Dr. Karimu Mwebaza Muluya akubiriza abantu okwetanira enkola eno eyekizaala ggumba bakiyita family planning olw'ensonga nti eno enkola eyambako abakyalo okwekuba bo bennyini empiso nga tebabakubye bukubi olw'ensonga nti bangi nnyo babadde tebasobola kwetuusaako nkola ya kizaala ggumba olw'engendo abakyala ze batindiga okuva mu bitundu eby'enjawulo okusobola okugenda okufuna enkola bwe ziti eza family planning.
Methodi gye bayidye nayo n'ey'okuba nti omukyala asobola okwekuba akapiso mwene. Ekirungi ekiri mu kintu kino nti tubaina abantu nga bazira busobozi bubatuusa malwaliro gaife aga gavumenti kuba red service eyeri eyabakyala okuba nti basobola okufuna akapisa ak'okwekuba. Aye kino bali kijja kikolera mu malwaliro agabwananyini kan private facilities mu drug shops ni pharmacy nga omuntu yenayena asobola okujja yafuna methodi eyo. Kyaba nti kisobozesa buti saaga dino omuntu yenayena gaaba ali asobola okufuna service ekidde okuyamba okutumbula enkulankulana edde abantu kuba tugiira okibona ti abantu basansaania ino mu kuba nti tebapulaninze bulungi mu nzaala yaye. Omuntu yazaala abaana nga ba accident ekitali kirungi.
Ye achikiride project waka Uganda Private Midwife Association omuchala na cheto Sara akubiriza abakyalo okwesa ennyo enkola eno ey'okwekuba empiso kinono kyebayambeko okuzaala abaana bye basobola okulabira n'okuteekerateekera era bwatyo abasabye abakyala bonna okwogera n'abasajja baabwe okwesa enkola eno nga batuuka